Bakundwa bene data, twongeye kusuhuza kuri aya manywa ku munsi wa none ku gicamunsi cya tariki 21 Mata 2018. Turi saa 7:23 muri studio za Radio Inyange mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru w'Ushushani. Muri kumwe n'umuhanuzi Magishi Leo Ainesha. Amakuru mu gihugu cy'i Babuloni ni uko politiki imaze kurimbanya, iranimbanije itera imbere, aho birimo bigaragara yuko His Excellency Raila Amolo Odinga nubwo batarabitangaza ku mugaragaro arimo aragenda ahura n'abayobozi batandukanye. Ku munsi w'ejo yahuye na gavana w'umurwa mukuru wa Nairobi Michael Mbuvi Sonko, ahura na Anyang' Nyong'o gavana gavana wa Busia, akambere kuvuga wenda kariyo jambo rije vuba, ariko nyine ni uyobora muri ako gace kajyanye no ku mupaka, ari naho His Excellency Raila Amolo Odinga akomoka ujyaruoni. Kandi ku munsi w'ejo amaze guhura nabo, yahise akomeza mbugahiga ajya guhura na uwahoze ari umukuru w'iki gihugu Mwai Kibaki. Bagiranye ibiganiro byabaye mu muhezo kuri ya nyamakuru batamenye by'umwihariko ibiganiro nyirizina icyo baganiriye, usibye nyine gukeka ko bavuga bati baraganira kuri ibi n'ibi ku mpamvu zo gusubiza igihugu hamwe, kuko cyari cyaratandukanijwe nyine n'amatora yabaye tariki 8/2017, aho His Excellency Raila Amolo Odinga atsinze amatora ariko bakamwiba, bagahitamo gusubira mu matora yabaye tariki 26/2017, we akanga kuyitabira agakomeza umurongo yarahagaze yuko atsinze amatora, ndetse nayo yabaye kuri tariki 26 z'ukwezi kwa Ukwakira 2017, ntabwo Uhuru Kenyatta yabashije kuyatsinda. So amakuru rero akaba ari uko nguko ibintu bimeze, bivugwa ni byinshi, ariko icyamaze kwigaragaza ni uko ikigere cy'umukuru w'igihugu William Ruto uyu munsi wa none byamaze kugaragara yuko yamaze kwinjira muri opposition, mbese yasimburanye na Odinga, yagiye ku mwanya wa opposition nyine kutavuga rumwe na leta, nyuma yaho amenye yuko ngo barimo bahindura itegeko nshinga kugira ngo bashyireho umwanya wa ministre w'intebe Executive Prime Minister, nkuko je twabagejejeho video iri ku Nyange n'ubu ngubu, ndetse tugatwara abagejeje no ku Igret iyindi video iriho abadepite mu bwoko bw'abakarengi, naho bavuga yuko badashobora kwemera yuko umuyobozi wabo mukuru, ikigere cy'umukuru w'igihugu William Ruto Samuel, akurwa mu butegetsi, ndetse bakavuga yuko badashobora kwemera ihindurwa ry'itegeko nshinga ngo kuko ridashobora kubaho hatabayeho referendum cyangwa kamarampaka. Bakungwa bene data, rero tukiri nyine mu makuru yo mu gihugu cy'i Babuloni, ni uko nguko ibintu bimeze. Uko ni ko ubuhanuzi bwabivuze, turabibutsa yuko ubuhanuzi bwavuze ko urubyiruko rw'abakarengi rugiye kwinjira mu mazi, amazi y'inyanja abagera mu nda. Amazi rero asobanura ibibazo bikomeye cyane, ndetse bikaba byaragaragaye yuko nta ruhare bazagira muri politike iyi myaka itanu Raila agiye kuyobora, usibye ko amakuru aravugwa yuko bagiye kugabanya imyaka y'ubutegetsi, bagomba kugira imyaka 4 nk'uko Amerika ibigenza, bitazongera kuba imyaka 5. Akaba rero ariyo makuru dufite, ariko tutarabonera gihamya kuko bagiye bitari byatangazwa ku mugaragaro officially. Bene data, bakunga ubuhanuzi ni kubutinya no kubwubaha, kuko ubuhanuzi ni Uwiteka Imana nyiringabo kuvuga, kandi aravuga bikaba yategeka bigakomera. Ntabwo rero ari ibintu bya bindi bya kera nyine, aho abantu bavuga ngo ni abahanuzi basoma Bibiliya, bamara gusoma muri Bibiliya bakavuga ngo ni abahanuzi. Bakunga bene data, ntabwo ibintu byoroshye kandi nta nubwo bizoroha nyine. Nababwiye yuko icyo ari igihe cy'ubutabera bw'Uwiteka Imana nyiringabo, aho Uwiteka Imana arimo adiringa n'isi ndetse n'inkozi z'ikibi. Twihuse rero tujye ku buhanuzi bw'uyu munsi. Bakundwa bene data, ibaye isa 7:21 muri studio za Radio Inyange mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru w'Ushushani, muri kumwe n'umuhanuzi Magishi Leo Ainesha. Ubuhanuzi bw'uyu munsi, titi iravuga ngo igihugu cy'Ubufaransa gicirwaho iteka hamwe n'abega bafatikanyije kurimba ubwoko bw'Uwiteka Imana Inyiringabo. Uyu munsi tariki ya 21 Mata, umwaka wa 2018, ubuhanuzi buragaragaza yuko igihugu cy'Ubufaransa giciwe hiteka cyamaze gutsindwa urubanza imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo, abari bashinzwe ubutabera bwo mu ijuru. Inama imaze guterana yemeje yuko Abafaransa batsinzwe n'urubanza kuba baragize uruhare mu kwica ubwoko bw'Uwiteka Imana Nyiringabo entre parenthèses Abatutsi, bakaba bararimbuwe mu 1994. Ubwo bwicanyi bukaba bwaragizwemo uruhare ndetse n'abega uyu munsi wa none bari ku ngoma bibumbiye mu cyo bita FPR. Bahise bahabwa ubwo nyine ijuru ryategetse umuhanuzi gutanga file number numero 0134 niyo tugezeho, 0004 0018. Bakundwa bene data, ubwo ni ubutabera turimo tubabwira bw'Uwiteka Imana Nyiringabo burimo bukorerwa mu isi y'abazima. Ubwo rero ni ukuvuga ngo igihugu cy'Ubufaransa ngo cyuzuyemo inkozi ku buryo budasanzwe, bayobotse imbaraga z'umwijima, bakora ibyo gukiranirwa, muri bo nta muntu n'umwe utekereza ibyo gukiranuka. Turakomeza rero, ubuhanuzi kandi bwagaragaje yuko hari umuriro, umuhanuzi nyine yabonaga umuriro umanutse mu ijuru uza mu isi y'abazima. Uwo muriro waje muri gakondo y'abakiranutsi, hagaragara ko umuriro waje mu nzu imwe ujya mu cyumba kimwe, hatangira gucumbika umwotsi, abantu bagiye kuzimya iyo nzu. Iyo nzu yari ituwemo n'umugore n'itorero, igihugu. Abantu bagiye kuzimya uwo muriro bahise bakirwa n'ibirimi by'umuriro, flame of fire, bihitabira batwika bararimbuka. Kandi umuriro wongeye kumanuka mu yindi nzu y'abaturanyi, ubona kuvuga ngo ni igihugu cy'abaturanyi. Umuriro nawo uramanuka ujya mu yindi nzu, ubigenza nk'uko wabigenje mu nzu ya mbere. Abantu bagiye kuzimya ku murazi iyo nzu, nanone ibirimi by'umuriro birabarimbura. Ubuhanuzi kandi bwagaragaje umuyobozi wa WD wahoze yigisha kist, ahagarariye ICT, yari coordinator witwa Gasana Jerome, acirwaho iteka kubera ko yarwaniye umuhanuzi Mugisha Leo Aimesha, ndetse n'abanyeshuri bari kumwe n'ikigo ayoboye WD nacyo cyaciriweho iteka bajyanwa mu butayu bita Jangozi. Jangozi ni ubutayu bufite ibiti birebire, ubutayu burimo amabuye y'ibitare, icyo nicyo bita Jangozi. Ubuhanuzi kandi bwagaragaje ijambo Magigiri zasigaye mu gihugu cy'Uperesi ko zirimo gutoragurwa, harimo Magigiri witwa Jean Paul wari ufite saro yogosha imisatsi y'abagabo cyangwa yogosha abagabo ahitwa Rubaga, hamwe n'izindi za Magigiri ku mwanzi zagaragaye nyine zigiye kugura ibishyimbo bitetse ku muhanda n'umuceri bagiye kubirira mu nzira nyabagendwa ahantu hamanuka ku kamanuko. Ubuhanuzi kandi bwagaragaje yuko abega bagiye nko mu butayu bugufiya, harimo wahoze ari inshuti y'umuhanuzi witwa Jean Paul Harinda Intwari, ubu ngubu akaba akora muri ELK. Bakundwa bene data, ntabwo ibintu bizoroha kubera yuko ari igihe cy'ubutabera Uwiteka Imana Nyiringabo. Ntabwo rero abantu babimenyereye, ariko kandi ubutabera bumaze igihe kinini, bumaze igihe kinini n'umwaka wa gatandatu tubushyira ahagaragara. Abantu rero ntabwo ariko muzagenda mubimenyere nyine, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko mbere y'uko Kristo aza hazabaho ubutabera buzaza gucira imanza abari mu isi y'abazima, cyane cyane buhereye mu itorero rya Kristo. Ubuhanuzi kandi bwagaragaje idini rya Omega ricikamo kabiri. Iryo dini rikaba riyobowe n'uwitwa Ririoza, Pastor Ririoza Tai, ryahoze mu Kanogo riva rijya kwa Rubangura, sinzi ahantu ryagiye, kuko nari namaze kuva muri gakondo y'abakiranutsi. Muraza gusomera mumenye ibyabaye kuri Ririoza Tai. Yigira umuhanga cyane, akigira umunyabwenge n'umwuka, ariko mu by'ukuri akoresha ubwenge bw'umubiri butandukanye n'ubwenge bw'umwuka. Ubuhanuzi kandi bwagaragaje za Magigiri zagiye kwiga teoloji mu gihugu cy'Ibaburoni, zihabwa misiyo yo kugira ngo zitumire umuhanuzi, zimusabe yuko yabafasha gufungura itorero kugira ngo atabwe muri yombi acibwe igihanga. Ubuhanuzi kandi bwagaragaje yuko ukuboko kw'Uwiteka Imana Nyiringabo kumaze kuremerera Abafarisayo entre parenthèses pastors. Bakundwa bene data, twongeye kubashimira mwese mukurikira ijambo ry'ubuhanuzi ndetse n'amakuru kuri inyange.com na radio Inyange yimura ibiganiro byayo kuri igretnews.com. tukaba tubashimira mwebwe mwese rero, tubabwira ngo mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza, mugire weekend nziza, wa gatandatu mwiza, ukwezi kwa kane dusa nkaho tugiye kukurangiza kuko icyumweru cya gatatu turimo turakirangiza, tugiye gutangira icya kane nacyo cya nyuma, dutangira ukwezi kwa gatanu. Uwiteka Imana Nyiringabo rero abiteho kandi abagirire neza kuri mwebwe mwese mu kwigira ijambo ry'ubuhanuzi umunsi ku munsi. Reka tubasize rero tubifurize cyane ihirwe, mwari kumwe n'umuhanzi Mugishiro Ayinesha bibaye isaza ni mutari 33 mu gihugu cy'i Babuloni ku murwa mukuru Shani tariki ya 21 Mata 2018. Bye.